taratibu apate nitumaini, umwambie taratibu apate nitumaini, umwambie taratibu apate nitumaini, umwambie taratibu apate nitumaini. Nie alonisibu nyongo mkali aini, kuitamini iwe kwangu ni wajibu hasara kuitamini, iwe kwangu ni wajibu hasara kuitamini, iwe kwangu ni wajibu hasara kuitamini. Machozi yawe dhahabu yadondoke kifuani, machozi yawe dhahabu yadondoke kifuani, machozi yawe dhahabu yadondoke kifuani, machozi yawe dhahabu yadondoke kifuani. Nie alonisibu nyongo mkali aini, nie alonisibu nyongo mkali aini, twabibu aso kifani, ila pende wahabu twabibu aso kifani, ila pende wahabu twabibu aso kifani, ila pende wahabu twabibu aso kifani. Mwengine we mabubu mbele zako hafanani, mwengine we mabubu mbele zako hafanani, mwengine we mabubu mbele zako hafanani, mwengine we mabubu mbele zako hafanani. Ni wewe ulonisibu nyongo mkali aini, ni wewe ulonisibu nyongo mkali aini.